tell the favor.
Not the particular.
Ushindani zosiba kutilelo ninga uke ine. Ushindani zosiba kutibunga mange kubanja ine. Ushindani zosiba kutilelo munga pole ime. Ushindani zosiba kutibunga kale na chuma ime. Amama ni feva, tate ni feva. Amama ni feva, tate ni feva. Amama ni feva, tate ni feva. Amama ni feva.
Don't need you wait. Never.